Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 94.9 na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mukanya ni ikiganiro muri Isanga. Turavuga ku muco wo kubandwa, bijyana bite na kiliziya n'amatorero ya Gikristo. Ni mukanya rero, nyuma y'amakuru avunaguye tugiye kugezwa na Frederic Nkundikije. Turi kumwana muri studio. Frederico, wiriwe?
Mwiriwe neza Thomas, mwiriwe neza namwe nshuti mwese mutiramanye ni radio ijwi ya Amerika. Tubashikirize amwe mu makuru avugwa mu Burundi muri iki gihe. Eka no mu Rwanda, umuntu umwe yahitanywe n'amazi, amazu arenga 50 arononekara bitewe n'imvura isigenya yaguye ku murwa mukuru Bujumbura ku mugoroba no mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Ani ukiraro cyuruzi nyabagere muri zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cha Bujumbura. Abahungu b'imisore n'abagabo bakibasha mu gatondo ho kuri uyu wa mbere bariko bazibura ico kiraro cyacyuzuyemo ibiti binini binini byakwezwe n'urwo rubuzi biva mu misozi hanamiye Bujumbura. Iruhande y'urwo rubuzi ishure rihari ryari mu kidengeri. Utu twana tuduhungu twasanze tujumaraniwe tutari bushobore kuja mu masomero.
Numva nabi kubera amashuri yacu yononekaye.
Numva meze nabi kubera amashuri yacu yatwarwe.
Iyo nyabagera kira mu isi yose imaze kuba inshuro gatatu.
Hirya yaho muri karitsiye ya Carama naho amazu atari make yariyuzuyemo ivyondo hamwe n'amazi. Abahaba bemeza ko baterwa n'amazi aburi inzira kubera umufurege wagenewe kuyatwara udatunganijwe neza. Abanyagihugu bamwe bamwe bo mu buraruko bwa Bujumbura bemeza ko iyi imvura ikuvye baca batangura kuziyanga.
Utangura kuganya urabona ko twashizeho ibifuko byo kuzibira mugabo urumva byararenzwe amazi agaca hejuru yandi agaca mu mafondasiyo ya protein.
Naha kabikatamenyerwa bamwe mu babahakunda guterwa n'imyuzurira basa n'abama bayiteze. Abatewe n'amazi basaba leta kwihutira gutorera umuti kibazo cyabo. Musitanteri wa komine ntango arabahumuriza kuri uyu wa mbere yari yaroye kuraba uduce twababaye kurusha ahandi. Musitanteri Hakizimana navuga ko umuntu umwe yoba yarahitanywe n'imvura yo kuri uyu w'Imana. Ibiharuro by'imfata kibanza bitangwa n'igipolisi kijejwe gutabara bivuga ko amazi arenga 50 ariyo yononekaye kubera imyuzurira y'imvura mu buraruko bwa Bujumbura. Hari haheze indwi zibiri abantu 9 bari bahitanywe n'iyo myuzurira, amazu yaba 108 arabomoka mu ntazi zitandukanye. Icyo gihe ubushikiranganje bwo gushikirana bwari bwavuze ko abantu barenga 1000 ariyo bakeneye imfashanyo. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Mu Rwanda naho abanyororo b'umwibohero rya Kimironko bazindukiye mu myirekano two kwibutsa kwiyo yobohero ikajya ryatse umucanwa mu ndwi iheze. Turi kumwe na mugenzi wacu Asumta Kabuyi yakurikiranye inkuru. Mwiriwe neza Asumta? Uratwumva Asumta?
Ndabumva neza Fredy.
Ego, murashaka kutubwira ikintu cyatumye abo banyororo bagira imyirekano n'iki?
Kugeza ubu ngubu ntabwo ikintu cyatumye bagira imyirekano cyari cyamenyekana neza. Umuvugizi wa magereza mu Rwanda yavuze ko wenda akeka ko abagororwa badagifite ibikoresho bihagije cyane cyane by'isuku, kuko byahiriye muri ya nkongi y'umuriro yabaye kwa gatanu w'icyumweru kirangiye. Abandi bakavuga, abaturage hanze bakavuga bati bamaze iminsi badafite ibiryo bihagije kubera ko batakigemurirwa kubera nyine uwo muriro. Ariko mu by'ukuri nta kintu gifatika abashinzwe inzego za gereza bari bavuga bati ni iki ngiki cyateye umuriro.
Ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Imyerekano
yaheze? Ibintu byifashe gute muri iki gihe?
Imyerekano
yaheze mu kanya gato cyane?
Kano yaheze ntabwo yarengeje amasaha abiri kuko hahise hazamo polisi irabihagarika. Ndetse banavuga ko abagororwa bafungiye hari abageze ku 500 ariko abigaragambyaga batageze kuri 50. Ntabwo yari ari ibintu byamaze nk'isaha imwe.
Urakoze, turagutera kamo mu masaha imbere ya Sumita. Urakoze,
urakoze cyane.
Ijwi rya Amerika, bagenzi bacu barakoze rero kuri aya makuru. Muri Isanga, kubandwa kubandwa niki habandwa nde bigamije iki ese bigongana n'imyemerere imikorere n'imihango ya Gikristo kubandwa bishobora kubangikana se n'igikristo kugira ngo rero dusobanukirwe nibyo byose nabatumiriye umuntu uzu muco wa Kinyarwanda ariko kubandwa no mu Burundi mu Kirundi byari bihari akaba n'umupasteri mu itorero ry'abapresbiteriani no kuvuga itorero ry'abakristo ni pasteri Andrea Niyonsaba ngo mu itorero ry'abapresbiteriani Eglise Presbyterienne au Rwanda Kirinda Rubengera Rukoma mu Rwanda mvuze aha hantu hatatu kuberako iri torero ry'abapresbiteriani bivugwa yuko rishobora kuba ryarageze mu Rwanda mu 1907 ariko kugera mu 1957 ugereranije n'aha hantu hatatu Kirinda Rubengera na Remera ryari rikomeye kurusha ahandi hose mu Rwanda ariko rero muri iki gihe ubu rifite uturere turindwi Kigali Rubengera Remera Kirinda Gisenyi Gitarama na Zinga iri torero ry'abapresbiteriani rifite amaparuwasi 148 mu Rwanda hanyuma imibare nakuye ku buhanga bwa internet ivuga yuko iri torero rifite abayoboke bagera ku 300,000 ntabwo rari byo tuganiraho turaganira ku muco wo kubandwa ndetse bigahurira he cyangwa se bigatandukanira cyangwa se bikagonganira hehe n'umuco nako n'imyemerere n'imikorere ya Gikristo ntabatindiye rero mureke mbazanire Pasteur Andrea Niyonsaba Pasteur muraho murakomeye
muraho muraho neza muracya tera kuka
yewe turabona rwose tugitera icumu tukarisamba pe namwe
yego ni natwe nuko
ye
niba mukibasha kurira urutara ubwo na mahoro
yewe biracyakunda pe nuko reka rero ngushimire cyane uyu mwanya uduhaye kugira ngo dusobanukirwe n'utu tuntu impamvu ni iyi impamvu ni ukubera ko hari abantu benshi cyane cyane abakiri batoya batazi ibyo kubandwa ibyo ari byo reka ngusomere nk'abantu bamwe batwandikiye kuri Facebook hari umukiza Christophe aravuga ati ntacyo nzi ku kintu kitwa kubandwa Bernard Nzitunga ati kubandwa ndaziho bice cyane ati abantu babandwaga kubera ko batari bazi Imana atahubwo abazungu nibo baje kutwigisha Imana yo nyayo hanyuma ndagije Imana Fabien ati twebwe ntabwo tuzi ibyo kubandwa ibyo ari byo ni n'umurundi ati ntabwo twigeze turonka akanya ko kubisigurirwa hanyuma Augustin Nshimye ari kuri Goma ati kubandwa byari uburyo bwo gusenga muri icyo gihe aba bose rero bari mu Rwanda muri Malawi mu Burundi muri Congo Repubulika ya Demokarasi ya Congo mbese urumva ntabwo abatoya bazi ibyo ari byo ubundi kubandwa ni iki
ni ukuri wo Nshimye ari we duhereyeho ari uburyo bwo gusenga ya ciriritse yaragerageje kuko kubandwa mu Kinyarwanda cyo hambere bwari uburyo bwo kwegera Imana n'abakurambere ni ukuvuga ngo bibe uburyo bwo gusaba ari umugisha ari ugusaba amahoro ari ugusaba n'amaramuko noneho rero abanyarwanda bizeraga Imana Imana rurema ndetse Imana yirirwaga ahandi gatahi Rwanda
mu yandi magambo rero ubwo uravuguruza Nzitunga Bernard uvuga yuko nta yindi Imana bari baza ahubwo ari abazungu batwigishije Imana nyayo
ibyo nabivemo rwose ibyo nabivemo abanyarwanda bari bafite Imana ndetse n'ikimenyimenyi hari amazina menshi yagendaga yerekeza ko Imana bayizi iriho abyara Imana ategeka Imana na niyo nsaba nabyo n'urisige
niyo rurema
niyitunga yitwa niyo rurema
babimenya
Imana basibomana
niyo saba
bigaragaza yuko Imana bari bayizi
na niyo saba
na niyo saba na niyo nsenga na turi kumukiza wenda ibyo bibije nyuma ariko Imana y'u Rwanda Imana rurema Imana bari bayizi
none se ko bari bayizi hanyuma abazungu nyine bakaza abazungu baje bwa mbere batwigishije mu rwego rw'amadini ya Gikristo ari mwebwe abapresbiteriani bageze mu Rwanda mu 1907 ari abakatolika bageze mu Rwanda mu 1909 n'abandi baje kubigenza gute kugira ngo abanyarwanda ndetse n'abarundi burya Imana nk'aba bakiri batoya bumva ngo ntayari iriho ntabwo yarizwi byagenze gute ku buryo abanyarwanda bageraho bakumva gusa Imana yigishwa n'abazungu ariyo yonyine
abazungu kumwaduko wabo baza cyane cyane abapadiri bera mu gatolika bazanye icyo twita ubutumwa cyangwa se evangeli nkuko byavugwaga bakagera mu Rwanda mu 1909 hanyuma ba presbiteriene bakaza mu 1907 n'abandi bagiye bakurikiraho baje bavuga Imana nkuko bazanye bibiliya iwabo bayumva uko bizera kuko ntabwo baje bahakana yuko mu Rwanda hatariho Imana ahubwo baje bavuga ko mu Rwanda ari abapagani none uko bazanye Imana y'ukuri ibyo basengaga mbere bakabikuraho bakavuga yuko bitajyanye n'igihe
ni ukuvuga mu yandi magambo ko kugira ngo imyigishirize yabo icengere bagombaga kurandura imyigishirize n'imigenzo n'imigirire yari isanzweho
ubivuze utyo yaba ariyo nzira rwose kuko bavugaga bati twebwe tuzanye hafi yanyu kwizera gushya kwizera kwerekana Imana yaremye ijuru n'isi ndetse bakongeraho yuko ataraho yagarukiriye ko yadukunze cyane no bitanga bituma itanga umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo araza abana natwe noneho atwigisha kurushaho gukundana ni niyo vanjiri begezaga ku bantu
maze ro pasteur nagira ngo nkuzanira abantu mwiganirire twoye kwigomba mu magambo twenyine kuri telefone dufite Crispin
Namahoro
gabanya ariko iyo radio yawe amajwi aratugarukira
Sindi hafi yayo naivi iruhande
akabazo kawe rero
akabazo kanje nagomba kubaza baravuga yuko kubandwa bwa uburyo bwo gusenga bwa kera bw'abakera
Yego
na kuko no musi nyine tubona dusenga nka umuntu w'umukristo kugire dushikire ku mana turambaza umwana wayo ari we Yesu Kristo none kera muzi zo kubandwa nimba bwa uburyo bwo gusenga nagomba mbaze mbega imbere yuko basaba kuko hari ibintu byo gusaba nimba ari itungo nimba ari uburaro nimba ari abana baca kurinde umuntu bambaza yitwa nde we yarajejwe iki yari iki cyo gihe
Crispin reka Pastor Andrea niyo nsaba hita gusubiza urakoze
arakoze cyane
hindiraho agusubize naho ubundi hari abantu benshi bategereje Pastor
arakoze ibyo abaza ngo bacaga kurinde mu Rwanda byo kugira undi bacaho ntabwo byari ngombwa kuko kubandwa ni ibintu byabaga byiteguwe ntabwo byakorwaga buri munsi ntabwo byakorwaga buri cyumweru ni ibintu biteguraga rwose kugira ngo bambaze Imana y'u Rwanda ndetse si ukuyambaza gusa babone uburyo bwo gusangira no gusabana cyane cyane mu muryango umwe umuryango ukegerana bagasaba kugira ngo Imana ibarinde akaga imana ibarinde abanzi n'abarozi imana ibahe kubyara no guheka hari ikintu tugomba kwibuka ntabwo byahubukirwaga kubandwa ntabwo byahubukirwaga byabugombaga kubanza gutegurwa bakabanza bakabaza bakajya mu bahanuzi bakijajabira niko twabyitaga abakuru cyane ba mu mvugo ijimije noneho bamara kuraguza imana yeze bakavuga bati noneho ibisigaye tugiye kujyamo twidusenge dusenge imana yacu twihuze bizatugirira akamaro
ubwo ndakeka hari yashaka kuvuga rya ngombe niba hari uruhare yabigiragamo niba hari nimba ariwe banyuragaho
oya rya ngombe ntabwo bamunyuragaho mu buryo nkuko mu gikristo bigenda rya ngombe yari umukuru mw'iyo mihango ariko atari imana
atari n'intumwa yayo se
oya ntabwo ari intumwa yayo rwose kuko rya ngombe mu mateka nayo ni umuntu wabayeho uko tubizi noneho rero agira ahubwo izina rikomeye agira izina mw'iyo mihango ariko ntabwo ari imana nta nubwo ari intumwa y'imana
ubwo ngubwo umuntu abigiranyije noneho na Yesu kuko na Yesu nawe yari umuntu
ariko Yesu yari imana ntabwo rya ngombe yarameze nka Yesu
ye muteze amatwi radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kubandwa ni umuco wa gihanga noneho bigendana bite bikorana bite ni gikristu kuri telefone dufite Japhet Japhet we
gero mze
akabazo kawe
ikibazo ubu muramerefonye ariko narindi mu bintu byinshi uvuga icyo kibazo kweri ntabwo nshobora kwisha ngo ndabona menga ndibize cyane gose
ye urakoze cyane tura urakoze cyane ikibazo cyawe kizaza ikindi giye witeguye ahubwo pastor habandwa nde
habandwa abantu b'abasore abantu b'inkumi ndetse akabandwa n'abantu bakuru mu by'ukuri nsubije navuga ko habandwaga abantu bakiri batoya
noneho yego
abakuru bakababandisha ndetse hakaba n'umuntu uyoboye iyo mihango yo kubandwa ndetse uwabanzwe ndetse akagira umubyeyi mukuru wabanzwe mbere yari imihango rero wari umuhango utoroshye ahubwo ari umuhango uhuza iyo miryango uhuza abavandimwe bigatuma bose berekeza ku mana imwe na ubwo rero mu gisubizo cyoroshye nuko habandwaga abasore n'inkumi n'abakiri batoya
hanyuma bakagira n'ababyeyi mu mandwa
n'ababyeyi babanzwe mbere kugira ngo bajye babereka babigisha batazayoba
ubwo twabigereranya nk'ukuntu umuntu agira umubyeyi yagiye kubatizwa mu gikristo akagira umubyeyi w'abatisimu
akagira umubyeyi w'abatisimu wabanje mbere ubisobanukiwe akamubera icyitegererezo
hanyuma se kubandwa no guterekera bihuriye hehe cyangwa bitandukaniye hehe
ibyo biratandukanye kubera yuko guterekera buri umuryango washoboraga umugabo n'umugore bamaze no kubyara cyangwa bataranabyara ntabwo aricyo cyari ikibazo byo baraterekeraga guterekera rero nuko mu Rwanda bizeraga yuko abakurambere ababyeyi bashaje basogokuru basogokuruza batapfuye buheriheri bashobora kugaruka bakagirira neza umuryango wabo cyangwa se bakaba batuma hari ikintu kibi cyababaho
ijwi rya Amerika
abo nibo bita abazimu
ye
noneho guterekera kwabaga ari uguhosha abazimu kugira ngo batarakara ndetse mu kinyarwanda iyo baterekeraga babwiraga ababyeyi bakuru bati se kagororoka ndinde umwanzi umpe kubyara umpe guheka umpe gutunga
mhm
bumvikanisha cyacyubahiro cyakijeje
eh
ye ibyo rero byakorwaga buri gihe ndetse bigakorwa igihe babonye inzoga
mhm
mbere yo kunywa bakabanza guha ababyeyi babakura mbere
ye
ye
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe na Pacific. Pacifique we. Pacifique?
Sabge, ndabumva cyane.
Akabazo kawe?
Akabazo kanje nagire mbatse uwo muntu. Kwibi bijyanye no kubandwa. Kari kabazo kamwe nagomba kuca ndamubaza kwibi byo kubandwa yuko bari abantu bakoresha biriya bintu kubandwa kubyo twe twakura tubona bambara ibintu biteye ubwoba. Kandi tukabona abantu bakoresha biriya bintu. Hari abantu bari bajetwe kubikoresha cha mu rugo cyangwa mu miryango ubwo nta kantu bo babara habwa kibanga ko bakatuma biriya bintu bo barakoresha cyangwa bavuga byo babitatuma bibafata igituma urumva mbajije uko oya nuko jewe aho nakuze nakura mbona babikoresha kubyo byadutera ubwoba biriya bintu bambara kubyo rero naje nkiri muto nagiye kubyiba naje ndabikoresha ndabikoresha mu buryo bwo gukina mbare mvuga ari amajambo kugira nanje numve yuko hari twigunyishura nka kuri yakuntu nabo babigira bavuga ngo ababyeyi ngo ibiki ngo imana za kera tukabona menga ntibyaza ariko icyo gihe rero nanje ndagumyuma ngiye kubireka haheze nk'amasaha makeya nk'umunsi nza gusanga nabyinzi ndanamye ibintu biteye ubwoba nkaca rero nibaza yuje n'ubu rero nkaca nibaza kuko nta bintu bigeze bambwije kuri cyo naye nabaye kuko bambajije ati mbega nta bintu woba wakoresheje bijyanye na ziriya mana za kera twama dukoresha tego nabikoresheje ariko nyuma rero nza gusanga nakize mbega icyo gituma rero narimbajije ati mbega nta kantu kibanga baba barakoresha byotuma batabosiga mana za kera numva zari zarakara cyane cyane zashapura zose zitabakorako kuko benshi kumva ngo zanabahitana nicyo kibazo urumva nashaka asobanurire neza numve yuko atakantu bisanga ibyo bo bahabwa
yego Pacifique urakoze akabazo kakumvikanye
wacu usanga bimuhitanye
yego urakoze cyane reka gusubize
yego Pacifique ibyo byagombaga kugusama kuko wabikoraga uwikinira tutangira kandi tunakomeje kuvuga wari umuhango ukomeye ukorwa mu buryo bwateguwe atari ukubihubukira ubwo rero waba warakinaga waba se waragira gureba uko bigenda naho ubundi ibyo by'imyambarire ibyo by'uburyo bakoraga umuntu utarabanzwe nta nubwo yagombaga kuhahinguka yitwaga inzigo bakagira uburyo bwo kwitegura bakagira imyenda ya bambara bakagira n'amagambo yabigenewe atari ukuvuga uko ushatse ahubwo hakaba n'imvugo y'imandwa ubwo rero ahubwo wari kwikururira ibyago birenze ibyo wabonye ujye ushimira ababyeyi bawe bagufashije kugira ngo utagwa mu kaga
ariko se niko pasti ubwo si imyemerere ubundi koko ibyo bibaho umuntu
burya rero kwemera ni kwemera nuko nguko nuko uvuga ngo umuntu afite uko yemera nuko bugikirisite yemera nuko abo bakura mbere bemeraga nuko ndasimbutse mu Buhinde bemera ibyo naura nako buri wese arabyizi ko ari uburyo bw'iyobokamana
ku buryo umuntu yagira gutya tuvuge nko mu bakristo se ko umuntu ashobora kugenda atarabatizwa akagenda akajya mu mihango y'ababatijwe n'ukuvuga nko gusangira ifunguro n'urugero kwa bimwe bita guhazwa mu bakatolika ko ntacyaba
ntacyaba kubera yuko imihango ya kiriziya nayo urabizi ko igira umurongo ihabwa
aha
ku buryo nta ubikinisha ni ibintu bijyanye n'imigenzereze n'imikorere n'imyemerere ndetse abantu bakabyubaha bakanabyubahiriza. Bivuga rero yuko no muri icyo Kinyarwanda cya kera ahubwo icyo twagombye kumenya cyangwa abakiri bato bagombye kumenya habagamo n'amayeri. Urumva bamaze kubona yuko yabikoze atabyemerewe, ni ibintu bashoboraga gukoresha andi mayeri bakamwereka yuko yakoze bidakorwa.
Aho ngaho menyeriho yabazaga ati nta kabanga bari bafite kihariye.
Bafite akabanga bihariye nyine. None se iyo tugiye mu kiliziya cyangwa mu rusengero gusenga, tugenda natwe dufite ako kabanga ko kwemera Imana ku mutima, ndetse tukemera ko Yesu, abandi bita Yesu, yigize umuntu ari Imana, agakora ibitangaza. Turabibona ibyo yagiye akora muri Bibiliya, kandi tukabyizera gutyo. Umuntu rero wundi utari umukirisitu, iyo ubimubwiye asanga wa uri kuganira. Kuko iyobokamana rijyana n'ahantu n'abantu n'igishi
n'imico yabo
ba ubwo twigeze kwivuga abamisiyoneri baza baje mbere baje muri Afurika baje kwigisha iyo vanjiri bakuye iwabo. Kuko ibyiza by'umuntu yifuza ko n'abandi batabizi babimenya. Ubwo rero mwiyobokamana aho umuntu aba ahagaze n'ubundi aba yumva ko ariho heza, kandi yizera ko ariho heza, kandi agahagararamo atanyeganyega.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, kubandwa n'ibya gikristu bihurira he, bigonganira he, byuzuzanya gute? Umushyitsi ni Pastor André Niyonsaba wo mu itorero ry'abapresbiteriyane ryo mu Rwanda, yatubwiye ko kubandwa bwari uburyo bwo kwegera Imana n'abakurambere. Kuri telefone dufite Ingabire, ariko ntabwo ari umukobwa, ni Ingabire muzatsinda n'umugabo. Ingabire we,
karamikaranye ndakumva neza nakurikiye.
Akabazo kawe?
Nari nkurikiye Pasiteri uburyo abisobanuraga. Nawe nagiraga mubaze, mbere mu myaka mfite n'imyinshi habagaho abapfumu, hakabaho n'ibyo byo kubandwa, ariho haturukaga n'abacuraguzi bariya babyina nijoro. Amaze kuvuga ko byaterwaga n'imyemerere cyangwa se n'iki, ariko inshuro nyinshi usanga ba bandi bakora bya bindi, urumva ngiye kuri njye mbifata ko ari nk'imyuka mibi bakoresha. Ku cyumweru ubabona bagiye gusenga bisanzwe, sinzi n'abo basenga Imana cyangwa basenga Imana dusenga cyangwa n'abo bafite Imana basenga. Noneho aka kabiri ahantu henshi maze iminsi ntemberera, numva ko hari abantu bakora ibitangaza, ariko ibitangaza biri gukoreka muri iki gihe mu minsi yashize byakoreshwaga nko muri za Tanzania n'ahandi, kuko bavuga ko hari imiti babaga barimo bakoresha. Ariko ubu ngubu amatorero menshi tugezemo uzasanga uburyo bakora ni nk'ibintu biba bitangaje cyangwa se bitunguranye, ibintu by'ibitangaza bitunguranye ku buryo utasobanukirwa ngo iki ngiki kuba gikorwa gute n'impamvu. Nagira ngo Pasiteri adusobanurire muri iyi minsi tugezemo, niba ari izo mbaraga basigaye ziriho cyangwa se hari izindi mpamvu bitera. Murakoze.
Urakoze nawe Ingabire.
Yego namwe.
Pasiteri Musubize.
Ingabire arakoze, abajije ikibazo kikubiyemo ibibazo bigeze nko kuri bitatu. Kimwe yavugaga cyerekeranye n'uburyo bwo kubandwa hambere, ndetse azanamo ibyitwa abacumyi cyangwa abacuraguzi. Ntabwo mu kubandwa habagamo ibyo byo gucuna cyangwa gucuragura. Gucuragura wabiha undi murongo, kwari nko kuroga. Gucuragura ni uburyo bwo kuroga, ntabwo ari uburyo bwo gusenga Imana bujyanye no kubandwa.
Biratandukanye.
biratandukanye biratandukanye byo rwose nta naho bihuriye mu byukuri. Ikindi yarashyizemo abanza nibyo gu nibyo abapfumu nibyo kuraguza. Icyo cyo ni nacyo gifatanye no kubandwa kuko nta wabandwaga atabanje ko kujya kubaza mu bahanuzi byo twitaga ibyo bazimizaga nyine avuga ko ari ukwijajabira noneho zakwera imbuto zakwera bakabona noneho bakajya mu uwo muhango ibyo bintu bibiri byombi biratandukanye.
Ubwo kujya kuba kujya tutaragera kuri ako ka gatatu ubwo kujya guhanuza bamwe nyine bita kuraguza byari uburyo bwo gutegura inzira kugira ngo umuhango wo kubandwa uzagende neza.
Pe rwose bakababwira inzira bazanyuramo bakababwira uburyo bazakora amatungo berega wabaga ari umuhango mu munini bakarya bakanywa bakishima bagasabana kandi bafite ukwemera kumwe.
Aka gatatu rero yakomojeho
kugira ngo bitazabasama
yego
bakagomba ku byitondera bakabaza neza uko bikwiriye kugenda kandi bakanabaza hato hatazaza mwabo baba barozi cyangwa babanzi bakaba babagirira nabi. Aka gatatu rero yabazaga ngo kuri iki gihe hariho amatorero cyangwa se amadini akora ibitangaza icyo nacyo cyagombye kugira ikiganiro cyihariye kuko bamwe barabyemera abandi ntibabyemere.
Reka nacyo tuzagishakira umwanya.
Icyo rwose gikwiye gushakirwa umwanya kuko hari n'ubumaji cyangwa abamajisiye nabo babaho. Hari n'ubwo buryo rero bw'iki gihe bwo kuvuga ngo habaye ibitangaza ntanga urugero ntagiye kure wenda tutabyinjiyemo hari umudage witwa Bonke hari Umuhinde n'abandi ubwo twazabishakira ikindi gihe bavuga ko bakora ibitangaza.
None pasteur ubwo twanzura kuri ako kantu ntabwo hemera ko hari abantu se bashobora gukora ibitangaza.
Nda birashekeje reka nseke ariko ntushobora kubihindura ubucuruzi. Ngo bihinduke yuko ukora ibitangaza abantu baze baje kureba uburyo ukora ibitangaza
maze bakwihera amafaranga wibereho
ndio bakwihera amafaranga uhinduke icyamamare ikirangirire. Ku bwanjye ku buryo umuntu agomba kubireba ibyo nabyo n'ubundi buryo navuze ngo byagombye kugira ikiganiro cyabyo
tuzabishakira umwanya rwose.
Nawo dukurikije nuko biriya bitwereka na nyuma yo kuzuka intumwa zagiye zikora ibitangaza ariko ntabwo ubuntu bw'Imana bucuruzwa ntabwo bugurishwa.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefone dufite na Dani
Thomas Cameron.
Yego akabazo kawe
Thomas Cameron.
Yego akabazo kawe
manje kubaramutsa cyane we Thomas Cameron zinongera ndamutsa n'umutumire Pasteur André
komera rwose.
Ego hama gato ya cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ibintu byo kubandwa nta byishimo bivuga kuko nta kintu kirekire ndabizi ko cyane ariko ndazi ko ari mico yaba mu myaka ya kera cyane aho basengwa bitwa kiranga kenshi barabandwa. Ariko pasteri kuko wewe pasteri je komeje kutubwira yuko byari kubandwa ko hari nko kwegera Imana ariko ndafite tubazo ngoma ndabibarize pasteri kugira muce munyishura kugira ndo nk'umushukiye
Dani baza kamwe gakomeye baza kamwe kagukomereye kubera ko hari abandi benshi bategereje
muranyumva kamirinde yego
nari ndimo nkubwira ngo baza akabazo kamwe rukumbi kubera ko hari abandi bategereje baza kakuremereye cyane.
Okay, narifite dutatu ariko reka mbaze kamwe. ego pasteri ego ndamwekana mwibarize kame pasteri ndamubaza ati none ga pasta ko iyo yo kwano mbona wari umuco munini cyane muri ya mwaka karere no mu gihe cyacu kari icari kimwe mu mico mu migenzo yari hari cyane yaboneka nagoma ndamwibarize ati ni giki cyatumye uko kubandwa guhera muri aka karere kacu kuko ubunye ibintu byo kubandwa ntibivuga cyane nta nibyo namba numva mu Burundi sinzi nko mu Rwanda ariko nanze ndabakumva ni igi cyatumye kubandwa guhera ata iryo jambo ridakivugwa muri iyo myaka turimo cyane muri ibinja na turimo nako kabazo kamwe bateganyishije ko bazabagize neza.
Urakoze cyane Dani.
Arakoze. Igituma bitakivugwa cyane umuco ugenda uhinduka buri gihe ibyariho bigasimburwa n'ibindi. Aho rero ubukristo bwiganjirije byatumye ababandwaga, byatumye abaraguzaga, byatumye abaraguraga bagenda baba bakeya uko ibihe bihise, mbese uko ibihe bihabiye ibindi. Mu mateka rero bikagaragara yuko ubwiganze bw'iki gihe bw'amadini ya gikristo bwatumye ibyo by'imihango ya kera igenda isa n'izima, igenda izima buhoro buhoro.
Pastor, tukiraho ngaho kandi mbere yuko duha ijambo Ernest, nawe ndamusaba kuba yihanganye ntave ku murongo. Duhereye aho ngaho harabavuga ubugu mu Rwanda tuvuge harabavuga yuko kubandwa bigarutse byatuma abanyarwanda bongera bakabana neza. Ibyo birashoboka?
Maze ikibazo nk'icyo ngicyo gifite amashami menshi. Gifite amashami menshi kubera yuko nk'uko nabivuze kubandwa byabaga biri mu muryango, abantu b'umuryango umwe mugari bafite igisekuruza bahuriyeho, noneho bakagira igihe cyabigenewe bagasa naho bibaye gahuza muryango. Kuvuga rero ngo nibyo byatuma abantu babana byongeye kugaruka, kandi ntabwo isi isubira inyuma. Nibwira yuko abantu bagombye gushishoza n'ababivuga bagashishoza bakareba no mu mateka niba uko kubandwa kwaratumaga koko imiryango yose ibana neza. Ntibyabuzaga ko abantu bamwe batumvikana ndetse bakagirana amasinde, hakabamo ndetse no guhora ayo magambo mu Kinyarwanda kuko byakoreshwaga. Naho ubundi nk'uko nabivuze niyobokamana nuko umuntu yumva yizeye Imana ukuntu wabayeho yabaho akurikije imyemerere.
Yego.
Abavuga rero ngo mu Rwanda habaho kumvikana ko hajeho kubandwa no gusubiza imihango ya kera ntabwo ari byo.
Radio Ijwi rya Amerika nk'uko rona bivuze mu kanya Ernest arategereje. Ernest we? Vuga cyane.
Karame.
Akabazo kawe.
Yemba kurikendea ni Uganda Kampala. Yenda jirango ya mgiro itandu kanuriwa gafiyo kubanga na kuterekira.
Ariko niko Ernest we koko nuva yari yakavuze ntabwo wakurikiye.
Ntabwo ndi kumva radio.
None se ubwo ngubwo uramukurikira kuri telefone ku buryo waguma akagusobanurira?
Wenda mwagumishaho gatoya wenda akansobanurira.
Bugumyeho gatoya noneho agusubiremo muri makeya. Pasteur wamubwira?
Nabisubiramo kuko guterekera no kubandwa biratandukanye. Guterekera byakorwaga mu muryango ni mugoroba mu gitondo umuntu agiye kuva mu rugo ryari nk'isengesho ubigereranije n'igihe cy'ubu. noneho rero babahishije inzoga bakibuka yuko ubuzima ubugingo kuba bakiriho babikesha nabo bakura mbere bababyaye noneho rero bakabanza bakabahaho wari umuhango ni inzoga y'umuheha bajugunyaga hasi cyangwa muziko batise kagororoka kanaka bavuga amazina yo bakura mbere babasaba nyine amahoro n'amahirwe babasaba umugisha
basaba abakurambere
abakurambere kuko mu Rwanda rwo hambere ntabwo umuntu yapfaga ngo agende ahere agende buheriheri yarabyaye afite abana afite abakazana afite abakwe n'abuzukuru uwapfaga adafite abana bamuhambishaga ikara kugira ngo aza umuzimu we ugende uzime atazagarukana amahane kubera ko atagize abana nta nka yagize nta bintu yigeze agira
Ernest arabisetse
ndaho rero kubarwa byabaga ari uburyo bwo kwegera Imana bagasenga bigafata iminsi ibiri bigafata ndetse n'icyumweru byarashobokaga
bigasari nk'aho twagereranya kubatiza abantu bakiri bato kubera ko byakorerwaga bakiri bato abakuru bakababandisha
ni nka misa ni nk'iteraniro byabaga ari ibintu biteguye ntabwo byabaga ari ibintu bahubukiye cyangwa ngo bikorwe n'umuntu umwe cyangwa babiri
ese ubwo byo ntabwo byari nk'uburyo bwo gukura abantu batoya mu kigero gito babashyira mu kigero cy'abakuze
ibyo birashoboka ku ruhande rumwe ariko ku rundi uwo muhango wo gukura abakiri bato mu buto babajyana mu bukuru ni ibintu byigishwaga mu muryango umubyeyi w'umugore akigisha abakobwa umubyeyi w'umugabo akigisha abahungu uko bagomba kwifata
yego ariko impamvu mbivuze ni ukubera ko tuvuge umuntu iyo yabaga atarabandwa ndetse ngo banamusubizeho ni ukuvuga igihe bataramuha izina ry'imandwa
Imandwa
yego ni mbese ibyo byose iyo byarangiraga niho bamuhaga uburenganzira ku mugaragaro
yego
kubona inkono y'itabi
yego
akemererwa kunywa itabi ku mugaragaro
buya karongorwa
yego abasore bakemererwa kwivuga mu bandi bagabo
yego akaba yakwifasha n'igicuma
cy'inzoga ubundi baramusomyagaho
yabamaze gukura ubwo rero nabyo kandi adakuriye gusa byo kuba byimbye bavuga ati arabyimbye ntakuze
yego
ahubwo akuze nyine no mu myemerere no mu muboneza mubano
ashobora mbese gufata ibyemezo akabyirengera
guya bamushima akabyirengera atari igisasa atari ikigoryi
Radio Ijwi rya Amerika Ernest we urasobanukiwe rero
ndasobanukiwe
nuko urakoze
namwe ndabashimiye cyane
Ijwi rya Amerika duhamagare na Augustin Gustin we ko telefone yawe ivuga nabi Gustin yewe Gustin ndumva tutumvikana ntabwo tukumva Gustin we yewe Gustin ntabwo turi kumvikana mureke dufate niyo ngabo su kumufata ariko bindi nuko mwakira kuri telefone niyo ngabo
alo
akabazo kawe
ndagira mu ndamuke ndumutumire
arakumva rwose
cyane ndamwumva mubwira uti amahoro
nagenda mwibarize kuri uwo muhango nyine wo kubandwa ujya muntu batora ko nawe numva mu Burundi nyaho kuri warambwira umuntu ko bariko barabandwa asanga yisize ibintu mu maso asanga yisize ibintu byera mu kumutora ujya muntu bisungiye nagenda mbaze yuko mu Rwanda w'u Burundi baremeze cyo kimwe murakoze
yereka gusubize
ubundi mu muhango wo kubandwa habamo abanyamuhango hakaba ubwoko cyangwa imiryango ifite abantu babitorewe batoranijwe bakayobora uwo muhango subonetse wese suwabanzwe wese washoboraga kuyobora umuhango wo kubandwa ariko noneho ababanzwe bagasubizaho bakaba bemewe mu buryo bw'idini barazaga bakitabira uwo muhango kandi ni ibirori nk'ibindi bigira abo bita ba mu cyongereza ba master of ceremony bakagira mu gifaransa ariwe wakwita protocole ni ukuvuga nkagomba kuba umuntu w'umuhuza bikorwa nuwo rero wabaga azwi kandi andi n'inyangamugayo noneho rero abantu bagahurira hamwe bakagira n'amagambo bavuga bagasangira ibyo kurya bagasangira ibyo kunywa bari bafite n'imvugo yabo yihariye ku buryo rero wumvise akubwira ati ngiye gutera isogi ukagira ngo ni ugutera isogi koko
kandi bifite ikindi bivuga
kandi bifite ikindi bivuga
niko se pasta ubwo byashaka kuvuga iki gutera isogi
gutera isogi ni ikinyabupfura ni ukujya kwihagarika
ubwo ndibwira yuko babyumvise kujya kwihagarika nko mu Barundi ahari niba usibye ko hari n'abanyarwanda bakiri batahari batabyumva neza mbese
ni ukujya kunyara abatabyumva ntawabarenganya
urakoze cyane ijwi rya Amerika pase hari akantu ugeze gukomozaho yuko kugarura ibya kera nta gihamya yuko byatuma abanyarwanda babana neza ndetse buriya no mu Burundi ndibwira ko ariko byaba bimeze kubera ko hari umurundi witwa Ndayihimbaze Regis wavuze ati kubandwa si byiza kubibangikanya no gusenga gikristo ahangaha aka gatekerezo hari icyo wakavugaho
yewe ibyo birumvikana kuko nkoresha ijambo guhitamo ni uguhitamo ntabwo ushobora kubibangikanya ndetse mu kinyarwanda cyiza byitwa kuvanga amasaka n'amasakaramenti
kandi bitabangikana
kuko wajyaga kuraguza yagomba kujyana imbuto ari iyo mbuto y'amasaka nyine yahekenye y'amakoma cyangwa se y'uburo noneho ubwo urumva ko ari cyo yagenderagaho mu buryo bwa gikirisitu hakabamo amasakaramentu kubera yuko niba umuntu abatijwe niba agiye ku ifunguro ryera nk'uko amasakaramentu agiye atandukanye mu myemerere ya gikirisitu ubwo rero byombi ntibibangikane
ijwi rya Amerika kubandwa n'ubuzima bwa gikirisitu pastor ati ntibibangikana muri iki gihe tugezemo nibyo rero turimo tuganiraho
mbese kamirindi
karame
mu kinyarwanda nanone gikuru kwaba ari ukuvanga amata n'amatezano amatezano aba yazi ubwo ni bakeya wenda wowe urayazi
basobanurire
amata ariko bose barayazi nacyo twazabishakira umwanya ariko ni nko kuvanga amata n'amaraso
ijwi rya Amerika
amaraso y'inka barasaga inka bakayivanamo amaraso noneho bakazayakoramo ikiremve ubwo rero ntabwo wabivanga ntabwo bivangika
usibye ko hari n'abayanywaga agishyushye gutyo bakirasinka rwose
ibyo rero dukurikije ibyo twari turimo tutabiteshutseho ntabwo umuco wo kubandwa ibyo byo guterekera bifite injyana yabyo byihariye
ntaho byahurira na gikristo rwose
nawe ukagira injyana yawo yihariye kandi ntubyuka mu gitondo ngo uhinduke umukirisitu
yego
nkuko utabyukaga mu gitondo ngo uhinduke imanuka nuko nagerageza kubisobanura
mbere yuko duhamagara Olivier arategereje kuri telefone pasti nagira ngo nkwibariza akantu none se kubandwa nk'ubu ngubu umuntu abikoze yaba akoze icyaha
tugereranyije wabikorerwa nande
reka tuvuge ko bibayeho
wabikorerwa nande
ndibwira ko hashobora kuba hari abakuru babizi
bakiriho bya bindi byo guhitamo tubivuga mu mvugo twebwe nziza gikirize ubwo ba waguye uba waguye uba wateshutse nta wakubuza kuko ari uguhitamo niba ari wowe ari byuhisemo wagenda ukabikora uko n'ubundi harimo abo bita ibirumira habiri ashobora no kuva mu misa gusenga avuye mu iteraniro akajya muri ibyo byo guterekera no kubandwa byose biterwa n'umutima w'umuntu ariko iyo wiyemeje ugahitamo kimwe muri gategisi mu y'abagatolika ngira ngo urabizi habagamo ikibazo ngo mbese wanga shitani n'ibyayo byose ubwo ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitari bitajyanye n'imyemerere n'inyigisho za gikirisito ntabwo wayibangikanya niba uri umukirisito ngo ibangikane n'indi myemerere ku buryo niba n'ubundi wari mu myemerere ya gihanga ariko tuyita mu myemerere ya mbere noneho abantu bakaguhugura bakakwigisha ukumva haje ikindi cyiza gisumbyeho ukaba ari cyo usanga rero nk'uko warumvanije icyo kibazo wajya guterekera akajya kubandwa akajya kuraguza yabikora ariko ntabwo yavuga ko ari umukirisitu ndetse papa uriho ubu ngubu Francis bavuga yuko bene uwo mukirisitu arutwa n'utari we arutwa n'umuntu w'umuhakanyi umuntu umukirisitu mubi arutwa n'utarabayeho
ijwi rya Amerika nk'uko rona babwiye mu kanya Olivier nawe turi kumwe kuri telefone Olivier
yes
akabazo kawe
okay no kuvuga ikibazo ahubwo ni intererano ku bijyanye no kubandwa nakurikiye kose mwari mwashyize kuri Facebook mwabagize ati kubandwa ni iki kubandwa jyewe uko nagenda bikurikira ku bakurambere kubandwa baratubwiye yuko bwari uburyo bwo gusenga ku bantu ba kera murongera murabaza ati byakogwa gute ni ukuvuga uko babikora hariho umuntu umwe yaba akuriye abandi ari nk'aho yaba ameze nk'umupfumu cyangwa se yaba ari umupfumu muri make ubona bamaze kuza niwe yagenda akaba arongoye icyo kintu cyasa nk'aho ari isengesho kuko urumva yuko byari bimeze nk'amasengesho ku bantu ba kera niho baca mu kugira mu gusenga Imana yabo
Olivier urakoze reka yongere pasteri Niyonsaba Andre yongera gusubiriramo muri make uko byakorwaga kubera ko uko iki kiganiro cyabisobanuye ndumva bijya gutandukana gato nk'uko bivuze urakoze cyane
sawa
pasteri mubwire
arakoze kuko hari uburyo busobanye n'ibyo avuze n'ibyo twahereyeho umupfumu ni umuntu bajyaga kubaza mbere y'uko habaho ibyo byo kubandwa akaba ari we mwuga we akaba ari icyo kimutunze ndetse bakazamuhigura bakamuha itungo
cyangwa se bakamuhingemo
yaba atari umunyamihango rero nta kuntu yaza no mu uwo muryango ngo aze no kuyobora imihango yo mu muryango
we yabaga ari umunyarwanda cyangwa ari umurundi wiriya hirya mu yindi miryango ya kure
bose ufite uwo mwuga we wo kuragura
bimutunze mbese
akaba ari nk'umujyanama ubigereranije n'abumva ku iki gihe uko bigenda bakajya kumugisha inama nawe akabwira ati muzagende muzakore gutya mugire gutya mugire mutya muzirinde iki n'iki mwirinde iki n'iki noneho rero umuryango ukazagira igihe ndetse navuze yuko ariko byagendaga ateguraga n'ibyo kurya n'amatungo akabagwa bugacya n'ejo n'amayoga ni ibintu byabaga byiteguwe ntabwo ari ibyahubukirwaga cyangwa ngo uwo muntu azaze kuyobora ibitamureba
ariko pasteur iyo urebye abantu babajije ibibazo aha hose iyo ukurikiye neza usanga ari abantu bakiri bato.
Ni abakiri batoya.
Ni ukuvuga iyo ukurikiye ukuntu bagenda bavuga ibintu byo kubandwa n'imyumvire ya Gikristo y'ubu ngubu, mu by'ukuri usanga hari ikintu kiri mu nabivuga ngo iki kiri bumva kiri aho ngaho cyangwa se kigeze kuba ariko kitarazimira. Nk'ibyo bintu bizazimira koko ibyo abantu ngo bareke
kurumva bafite ikintu cy'amatsiko. Ariko ikintu kidakorwa gahoro kiragenda kikazimira. Iyi kintu kidakoreshejwe gahoro kiracika. Kandi niba biri mu muco, umuco ntabwo ari ikintu gihagarara ngo cye gutera intambwe, haziraho ibindi, haziraho ni nk'amajyambere tuvuga. Birumvikana neza yuko uko byakorwaga n'ubu ntabwo ariko bigikorwa. Kandi tuvuze tubwira n'urwo rubyiruko, nuko urubyiruko rwakoze rukavuka rugakura mu gihe cya gikirisitu, mu gihe cya demokarasi. Ubwo rero birumvikana ko ibyo bazi n'ibyo babona n'uko ibihe biri nibyo bazajya bakora.
Ariko buriya hari byigishijwe nk'uko buri gihugu kigisha amateka yacyo mu mashuri, umenya hari byafasha benshi.
Oya, amateka ni amateka. Urumva ubundi ni inkingi imwe mu mico. Niyo babyigisha kwaba kubifata mu mutwe nyine kumenya mbese uko byakorwaga.
Byonyine gusa.
Ariko kubikora ntabwo nibwira ko bishoboka. Nanjye uri kubikubwira nuko ari ababyeyi bagiye babinsobanurira, nuko nakuze bimwe mbibona. Nanjye ubu ntiwambwira ngo mbikore mbishobore.
Ijwi rya Amerika, yego,
bibaye amateka byaba ari byo.
Ijwi rya Amerika mu kiro n'Ikinyarwanda. Ndabona tugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ndibwira ko Dieudonné utegereje ashobora kuba ari we ugiye kudupfundikira iki kiganiro. Dieudonné, akabazo kawe?
Ikibazo nawe mfite. Ureze nyine ku bantu kera, byari bintu abakera nyine bakundaga gukora nk'imigenzo. Ese hari itariki ngaruka mwaka se byakoregwaho, cyangwa ngaruka kwezi, cyangwa byakorwaga uko abantu babibonye?
Reka gusubize Dieudonné. Oya, hiniraho igihe kiragiye.
Urakoze Bwana Kamirindi. Ikibazo cye ni cyiza kandi kirumvikana. Nta tariki ngaruka mwaka cyangwa ngaruka kwezi byabagaho. Ni umuryango wateranaga rimwe na rimwe bafite ikibazo mu muryango, cyangwa bafite ibirori bakabanza kujya kubaza kugira ngo bitazabasama, cyangwa se niba ari ibibazo, niba ari uburwayi, bamenye inzira babinyuzamo. Noneho rero bikumvikana neza yuko nta gahunda yabaga iri aho ngaho ivuga ngo tuzabikora iki gihe n'iki. Ahubwo icyakorwaga buri gihe nk'uko twabitangiye tubivuga ni uguterekera. Uko byabaga mu muryango, mu rugo tuvuge umugabo n'umugore, bakaba ari bo bamenya nko isengesho bitandukanye na bya bindi twavugaga byo kubandwa, kuko cyabaga ari igiterane kinini bafite ibirori bahuriyeho.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda. Kubandwa n'iki ni uburyo bwo kwegera Imana bwakoreshwaga n'abakurambere. Byakorerwaga nde? Byakorerwaga abakiri bato, abakuru bakabayobora bakababandisha. Byari bigamije iki? Ni uburyo bw'imyemerere. Mu magambo make ni uko nguko twabisobanura. Hanyuma ubuse kubigarura bwa gihanga. Hanyuma se ubungubu kongera kubibangikanya n'imyumvire n'imigenzereze n'imyemerere ya Gikristo birashoboka? Oya, niko Pasteri André Niyonsaba yadusobanuriye. Pasteri, ndagushimiye cyane.
Yego.
Imana ibahe umugisha.
urakoze kamirindi abo bakurikira muzababwire ngo utaraterwa n'abazimu bagira ngo arusha guterekera abandi
ye ijwi rya Amerika yego ijwi rya Amerika mukanya saa 12 na makuru murakarama